Hey, have you seen Calligraph? That nigga looks like he done bleached his skin. What you think, man? Like, it's crazy. Too much makeup, maybe?
Toatin, Cali, I'm a Toatin.
Is you serious?
Toatin, Cali, I'm a Toatin.
Is you for real?
Mask off, he got that mask off. Mask off, he got that mask off.
Mask off.
Toatin, Cali, I'm a Toatin. Toatin, Cali, I'm a Toatin. Mask off, he got that mask off. Mask off, he got that mask off.
Story ko pa mitandao, ati na kakadi foul. Ati ni metu pambao, chisuda ni rangi ya tao. They calling me the adi bleacher, jia filter mi weka kwa picha. But as long as he busy na jipa, misi jale na stories a sifa. Nime bleacha di ngoma na toa, nime bleacha di kladi na va. Nime bleacha di ndai na endesha, nime bleacha di mbogi ya mta. Only thing si jablish ni mikono, juta zidi kwa choresha giza. Mindo bully hupiga mamono, ama rapa mekwa na madiva. Juzi nilikuwa raundi Dubai, kapatana na fali ipupa. Akanisho nywele weka die, na sura upake mafuta. He told me that shit come with consequences, so be ready for some action. I told him I don't give a fuck, nigga, I wanna be Michael Jackson, yeah. So imbogi inachuki sai, atu wana try kuni crucify. Ati nimekwa mushi mushi ai, ajuni maza kufa suti sai. Boy mjanja toka East Lando, mtaa yangu netwa Gaza. Nilianza bleaching toka kitambo, dosai mina shanka mwangaza. So naza turn to Vera Sidika, lakini ya mtoshi tale. Never. Or maybe even get a sex change, lakini bado mtani challenge. Squeeze mziki zangu digital, tatu nazo pia visible. Tatize kwa juu with that easy ndo hype, si upendo nezo liza Willy Paul. Weketi apo ukistudy picture, admiring all the new Cali features. I'm taking selfie sezi pande bay, for a photo with me Simi nalipisha. So go ahead, call me Vibes Cartel, ukitaka pia adi bleacher. Or Vera Sidika wa rap as well, it doesn't matter manze kazi kwisha. Subaru sani mesha kinda, nime upgrade kwa range. See yondo form ya malight skin, I'm very sorry kwa nipendi. Since stories of bleaches anze, the whole country na ongelea. I figured I'm just a big deal, so performance fee na ongezea. You bloggers should be very grateful, cause of me now you hired. Cause if I didn't give you a story, then right now you'd be fired. Missy Papa Jones, Mini Papa Wemba, I'm a Madilu, I'm a Kofi. Mindyo Rapa Don, na wananipenda, sami na jidu, juba toshi. Damn.
Manze buche kia wasebu dani, wananichakesha tu vipaza. Na T. Jones, mara o, Defao. Mara Z Jones nini Buda ni Joel story sasa. Nime bleach na nime bleach Adi Haga, nime bleach Adi Balls, I done bleached everything, man. I done bleached my studio blue ink, I done bleached my whips. Everything is bleached out, bro. Alafu nyima rapa zimsicheze na minda wachapa vibaya sana. Sana sana wewe mwenye umeisha fashion, wewe unajijua, hautajui leo. Tupatane na huko hivyo Buda.
1960, respect the OGs, nigga. Papa Jones,
Buda yao. And then mkambia wa soweke lightin yao vizuri bana. Si ati ni mimi, ati zijui nini nini.
Toatin, Cali, I'm a Toatin.
Is you serious?
Toatin, Cali, I'm a Toatin.
Is you for real?
Mask off, he got that mask off. Mask off, he got that mask off.
Mask off.
Toatin, Cali, I'm a Toatin.
Toatin,
Toatin, Cali, I'm a